Tena saka pesa na pambana every way. Magoti kwa momba ndo anapesa another day. Nipate nisipate waga naona anyway. Nipate nisipate waga sina holiday. Waga sina holiday. Waga sina holiday. So Delna saka pesa na pambana every way. Magoti kwa momba ndo anabless another day. Nipate nisipate waga naona anyway. Nipate nisipate waga sina holiday. Uwagasina holiday, uwagasina holiday.
Harakati kitani, wajomba na meza mimoshi. Jumapili baka jumamosi, mtano na kesha kufosi. Badha kwenye kazi ya turembi, ukukwe tu uvivo tupendi. Ukicheki zisi kwa zigandi, usilete michezo na changu. Kero na bebe ni vipi tuakula nilete shilingi. Wakesha jimu wepawa mabula mjini msingi shilingi. Kila dakika na saa sichoki kufosi kufai. Histori ya zetu zifai. Na fosi uchumi walai. Kila dakika na saa na waza ni kipi na die. Histori ya zetu ni mbwai. Atufi maskini walai.
So Delna saka pesa na pambana every way. Magoti kwa momba ndo anabless another day. Nipate nisipate waga naona anyway. Nipate nisipate waga sina holiday. Wagasina holiday. Wagasina holiday. So Delna saka pesa na pambana every way. Magoti kwa momba ndo anabless another day. Nipate nisipate waga naona anyway. Nipate nisipate wagasina holiday. Wagasina holiday. Wagasina holiday.
Pambana na leo sijui kesho. Ni yangu maendeleo na langu jasho. Sinaga holiday sina likizo. Sinaga holiday sina likizo.
Hakunaga likizo kitani. Na kumbuka zo story udogoni. Ishawaza gakuwa rubani. Gambulia gaveti mezani.
Sinaga holiday sina likizo. Sinaga holiday sina likizo.
Hakunaga likizo kitani. Nakumbuka zo story udogoni. Aliwaza gakuwa daktari. Akambuli ya vieti hatari.
Waga sina holiday. Waga sina holiday. So Delna saka pesa na pambana every way. Magoti kwa momba ndo anabless another day. Nipate nisipate waga naona anyway. Pate nisipate waga sina holiday. Waga sina holiday.